filacɛ juguya mɛnɛ na 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 tɛlɛ mɔgɔ tiɲɛ na.